najimsafi.com.
Wana maneno yao, wanadamu hawana kadogo. Hao ukipata kidogo, wanadamu wanakuwa mbogo. Hao ulimwengu so wako, ulimwengu so wako, achana nao, fanya ya kwako. Hayo maneno yao so sumu kwako, achana nao, fanya ya kwako. Wanataka usiseme, wanataka usieme, wanataka usifanikiwe, wakuzome. Hey! Mapito, mapito, ujafa ujaumbika. Wanasubiri tukifo waseme tulimpenda sana. Unafiki uwa, tulimpenda sana. Eti tulimpenda sana, tulimpenda sana. Tuachage unafiki mwana, tulimpenda sana.
Yai, je, je. Armade boss, madele boss. Zee shile, zambo. Sumaili mpili na Neston J.R. Dolo bro, ra. Idosh team.